Goma Town wakilisha man BNGBNB. Haijalishi unachofanya na haijalishi unapotoka, pambana na hali yako, weka zana na moyo wako. Sikizo unavyosema na usifanye unavyotaka. Just keep fighting, fighting, fighting. I'll keep fighting, I won't let it go. I won't let anyone put myself down. I'll keep fighting, I won't let it go. I won't let anyone put myself down. I'll keep fighting for the wrong and the right. I'll keep fighting in the dark and the light. I'll keep pushing through the best and the worst. Kila napokazana ndio nazidi mikuzama. Dunia inanendama usiku na mchana. Lawama laumiwa, hukumu nukumiwa. So hata nikipanda bado nahisi niko chini. Na mwa kupiga tua, kuishi kama jua. Kurise na kutua, pasina kujutia. Juhudi na bidii pia sikome mikuweka. Mvumilivu laga mbivu ila ningoje hadi lini. Ndio lije langu fungu, mazuri yako wapi. Natafuta nzia pate, vidogo nikivipata na vikubwa vitamani. Mina hidu siku kucha, msoto sinikute. Ila pesa zishahongwa, kufangu zisije. Masikini menisa kama nyuma, nyuma kunirejesha. Matatizo na jazana, na huku bada jana. Mina hisi jatatua man. Ukihisi upo chini, just keep fighting. Matatizo kikwandama, just keep fighting. Hali yako kama ngumu, just keep fighting. Kitafuta nosipate, just keep fighting, fighting. I'll keep fighting, I won't let it go. I won't let anyone put myself down. I'll keep fighting, I won't let it go. I won't let anyone put myself down. I'll keep fighting for the wrong and the right. I'll keep fighting in the dark and the light. I'll keep pushing through the best and the worst. Kapambana na hali yangu itakapotokeza kwangu. Uchungu na jerani alama za mpito. Siogopi kuanguka, mimi naweza kuinuka. Siogopi kuchafuka, pia naweza kujisafisha. Na sichoki kutafuta tankikosa naanza upya. Vijana na famika ndo viongozo leo na kesho. Ili hali wathiriwa wakubwa miadarati. Na shangaa enzi hizo natumia hadharani, pasina kujificha wala kumogopa Mungu. Mabadiliko yatakayo daima huanza na wewe. Badilisha, herevusha, rekebisha, elimisha, janjaruka. Maisha ni ya kwako, kujenga kubomoa. Jua yote ni juu yako. Ni bora kuitwa boya katika group la wachanaji kuliko kujachia na kulose your personality. Personality, personality, personality. I'll keep fighting, I won't let it go. I won't let anyone put myself down. I'll keep fighting, I won't let it go. I won't let anyone put myself down. I'll keep fighting for the wrong and the right. I'll keep fighting in the dark and the light. I'll keep pushing through the best and the worst. Through the best. Chini, just keep fighting. Matatizo kikwandama, just keep fighting. Hali yako kama ngumu, just keep fighting. Kitafuta na usipate, just keep fighting, fighting.